ya kabisa muchecho nange nchera bideko kubange kibonya bonyobula mubwange mpulira kwagala mame kisagambisa sobuto kuchatera nezibya mpulira kwagala kasimanyike kivaye mukwano wankola ki banja balumizibwa baleke balumwe ate banaddawa kulichanemba tulira nze nemba mumaka ate balimpitawa tata nkoze nnyo simanyike kiva mpulira bwe nkudagira ddaali wange kimuli kyange akasana kabereberi omulenzi wange kimuli kyange akasana kabereberi samujali kulwange kangume atenze naddawa wabula ekintu kyendabye nze ntuuse okufa ku lwabo boyina banja bampalanira omulenzi wange naye maama nesirika balabanga kibaluma kinene naye atenze singa banjinya baagala saamu era nanga bangeya wadde nga simuntu wa nsimbi naye mpulira mwagala kati twafuuka bammamba buli omu maama wanaiye baleke balumwe bambi kimuli kyange akasana kabereberi omulenzi wange kimuli kyange akasana kabereberi samu jali kibeera kityanga kugwe kundaba nga tetutudde wamu abanja batukulisa ngera ddala kyekyo nange nkyerabiraku bulaba obututonderwa nabo nga kwendaba nga bingi ebitubuulirwa nga batukutira fena tukuumagane mu bulungi ne mu bubi oba naawo njagala bambi kiki ekikwekomomya kiki ekiryawukanya obulamu bwange okumpi n'obubwo oba naawo njagala taata kiki ekikwekomomya kiki ekiryawukanya obulamu bwaffe kate nkubuzeemu byonna bisaba busabwa naffe tusabe nnyo bambi naffe tuzaale yakaana bambi kayite ku maama erudda kayite ku taata ekirabo kyaffe bambi
nange kyagala nnyo okufuna ku maka naye nnyaba ebizibu byebingi kansabe katonda mpe nga nange bwe mpagasa byonna ebyo katonda yayamba kale ekibeera kitya nkwayingidde mu maka ngaerinnya limpitibwa lya mwami beheme ekintu kye ndabye towankawankanga ekyo kyokibeera kibi taabu oyina kulinda nnyo ate okumiikiriza okutuusa wendifunira ensimbi wabula mwana muwala teweeraliikirira oyinza okulowooza tinnimbye lese kubya kawuna kawolere taata mundabira nnyongeze but keep our love secretly kulaba bwebuulira bangi
fuluma
mama era nange kyerabiddeko kyekyo kyokanze nange nkabira mutonga kwe mama eri aba batalina ba